Alteri Radio Ijwi ry'Amerika. Ndabasuza kandi bahikaze makuru ya mu gitondo ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe nange Venuste Nshimiyimana dore ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azakira kuwa gatatu w'icyumweru gitaha muri White House ingoro y'umukuru w'igihugu. Perezida watowe Donald Trump bazahura isaa tanu za mu gitondo, ni mu gihe Donald Trump yitegura gusubira ku butegetsi nyuma yo gutsinda amatora yabaye mu cyumweru gishize ku itariki ya gatanu. Uwahoze ari perezida w'inteko nshingamategeko ya Amerika Nancy Pelosi yavuze ko perezida Joe Biden ariwe watumye vice perezida Kamala Harris atsindwa amatora. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The New York Times, Pelosi yavuze ko Kamala Harris yari afite amahirwe yo gutsinda iyo perezida Joe Biden atangaza kare ko aretse kwiyamamaza. Yongeyeho ko bari biteguye ko ishyaka rizahitamo uzarihagararira binyuze mu matora, ariko Perezida Biden akaba yarabiburijemo kubera ko nyuma y'isaha imwe gusa akimara kubivamo yatangaje ko ashyigikiye Kamala Harris. Umwe mu byegera bya Perezida Trump yavuze ko ubutegetsi bushya bw'Amerika buzashyira imbaraga mu gushaka ko amahoro yagaruka muri Ukraine kurusha gushyigikira icyo gihugu gusubirana ubutaka cyatakaje. Mu kiganiro Brian Lanza wakoraga mu itsinda ryamamazaga Donald Trump yabwiye televiziyo y'Ubwongereza BBC ko ubutegetsi bushya buzasaba perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kugaragaza uko abona intambara yarangira nta kuruhanya. Ati perezida Zelensky naza mu biganiro akavuga ko amahoro yagaruka ari uko asubiranye intara ya Crimea, azaba atweretse ko adashyira mu gaciro kuko igintara ya Crimea byararangiye. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari dukomereze ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni kiganiro dusangira ijambo. Umunyarwanda warokotse isenywa ry'inkambi ya Kibeho mu mwaka w'1995 afite imyaka 2 arashakisha umuryango atigeze amenya. Nsabimana Jean-Marie Vianney yatowe na nyakwigendera Mukandanga Janvier wakoraga mu ishyirahamwe Save the Children, natuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho.
Umumama wari warantoye yageze uhitaba Imana nkiri mutoya ntarabasha kubona muganiriza, ariko nabashije kuganiriza abo abari basigaye bambwira yuko we yantoye mu nkambi ngo bari gusenya inkambi n'igihe abantu bahungaga bari kwirukanka nyine. Ariko mama nkumva mu makuru yuko we ngo ya nubundi yari asanzwe akora muri Save the Children,
yego
aza kuntora anjyana mu rugo iwe, nono yari afite umugabo uko mu rugo we nubundi ntabwo we n'umugabo we bari barigeze babyara, nono ubwo anjyana yavuga ati nange uyu nguyu uti nzamurira ati dore mutuye hano ruguru ntabwo nzi ababyeyi be, sinzi naho baturuka, gasinzi niwabo aho baje baturuka sina nababonye. Ati gusa musanze ari umwana urahangaha nabo ntibama makuru ahagije cyane. Ubwo ngubwo niko kongeza mu rugo we n'umugabo we n'abandi baturanye, niko kureba bagereranye imyaka banyandikira ko navutse 93 bagumye kubana nkiri umwana mutoya cyane urumva nari ndi mu myaka 2 tuza kugumana tuza no kuvaho za Kibeho bamwimura gukora za Gikongoro turahaba ndakura ngeze mu wa mbere primaire igihe cyo gutangira nibwo yaje kwitaba Imana.
Oh komera, uwo mu Samaritani w'ingeso nziza wakureze yitwa nde?
Bamwitaga Mukandanga Janvier.
Wigeze wumva avuga agaca keka ko ushobora kuba ukomokamo bitewe naho yagukuye, niba hari hakambitse abantu baturuka muri komini iyi n'iyi?
Ayo makuru maze kugira mu myaka 20 n'ingahe nangiye kubera ikinega mporana n'ubundi cy'ukumva ndi genyine gutya muri iki gihugu nkibamo nta kina ntawongera nkomoka. Nashatse kuguma kujya nganira n'abantu bakuru twari duturanye n'abari inshuti na Janvier baganiye barambwira ati rero wowe ko umuntu yamenya ukomoka ati kereka nabura ati hari mu nzu nyinshi hari za mu Bugesera hari zatutse za Kibuye ntihari abantu benshi ati ariko wowe ibyago twagize ati ntabwo twagize amahirwe yo kuba twamenya ahantu wowe mwarimu ati kuko Janvier yagutoye n'ubundi mugira abantu bari kwirukanka abandi bapfuye abandi impinja ziraho ngaho impinja zaguyeho tagutora gutyo uruhinja ngo uraho ngaho ngo umwana muto ngo wabuze aho ujya uri kurira.
Inkuru ya Jean-Marie Vianney Nsabimana mwumva ku buryo uburambuye mu kiganiro Agasaro Kaburaga isakumi ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ishami rya LONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu riratangaza ko hafi 70% by'abamaze guhitanwa n'intambara yo muri Gaza ari abagore n'abana. Uyu muryango muri raporo wasohoye kuri uyu wa gatanu wamaganye icyo wise ihonyorwa nkana rya mahame remezo y'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi tenisitokuri mutijima.
Iyi mibare ya Runi yerekeye amezi arindwi ya mbere y'intambara ishyamiranyije Isirayeli n'umutwe wa Hamas mu muhora wa Gaza. Intambara imaze umwaka urengaho ukwezi. Umubare w'abantu bishwe basaga 180 muri aya mezi arindwi niwo wagenzuwe n'ibiro bya Runi bishinzwe uburenganzira bwa muntu. Uwo mubare ni mutoya cyane ku 43% bitangazwa n'inzego z'ubuzima muri Palestina ko aribo bamaze guhitanwa n'iyi ntambara mu mezi yose 13 imaze. Ariko koroni yerekana ibigereranyo by'imyaka n'igitsina by'abishwe birahuza n'ibyemezwa na Palestina ko abagore n'abana aribo bagize umubare munini w'abahitanwa n'iyi ntambara. Mu itangazo riherekeza raporo yaryo y'amapaji 32 iri shami rya Runi rivuga ko umwanzuro waryo werekana icyo wita ihonyora rigenderewe ry'amahame remezo y'itegeko mpuzamahanga rigenga ibikorwa by'ubutabazi. Aya rimi ryo kumenya gutandukanya abasivili n'abarwanyi ndetse n'iryo kudakoresha ingufu z'umurengera zangiza. Bwana Volker Turk, umukuru w'ishami rya Runi rishinzwe uburenganzira bwa muntu, yagize ati ni ingenzi ko habaho iryozwa rikwiye ku bijyanye n'ibyaha by'ihonyora rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga binyuze mu nzego z'ubutabera zizewe kandi zitabogamye. Kandi ni ngombwa ko hagati aho amakuru yose akenewe n'ibimenyetso bikusanywa bikabungwabungwa. Isirayeli ntiyahise igira icyo isubiza ku myanzuro y'iyi raporo. Igisirikare cya Isiraheli cyatangira ibitero byacyo cyihimura ku bitero by'iya karindwi kwa cumi mu 2023 byagabwe n'abarwanyi ba Hamas bigahitana abantu 200,000 mu majyepfo ya Isiraheli. Aba barwanyi kandi batwaye bunyago abantu basaga 250. Icyo gisirikare kivuga ko mu ntambara yacyo cyitwararika ku buryo kidahungabanya abasivili muri Gaza, kikagereranya ko hafi buri musivili umwe yishwe kuri buri murwanyi wa Hamas. Ibyo bigaturuka ku myitwarire y'abarwanyi b'uwo mutwe bifashisha inyubako n'ibikorwa remezo by'abasivili. Ku ruhande rwawo umutwe wa Hamas wo uhakana kwifashisha abasivili n'ibikorwa remezo byabo birimo n'ibitaro nk'uburyo bwo kwikingira. Raporo yerekana ko abagenzuzi ba Runi basanze umuto mu myaka mu bishwe muri iyi ntambara ari umwana w'umuhungu wari umaze umunsi umwe avutse, naho umukuru kuruta abandi akaba umukecuru w'imyaka 97 y'amavuko. Bose hamwe abana bagize ijanisha ringana na 44% by'abishwe, aho bari bafite kuva ku myaka 5 kugeza ku 9 aribo benshi, bagakurikirwa n'abafite hagati y'imyaka 10 na 14, nyuma hakaza abafite kugeza ku myaka 4. Uyu muryango uvuga ko imiterere y'iyi mibare igaragaza uburyo habayeho kunanirwa kwitwararika no gukumira impfu z'abaturage b'abasivili. Raporo kandi igaragaza ko ku ijanisha rya 88%, abantu bagera kuri 5 cyangwa barenga bagiye bicirwa mu gitero kimwe. Ibyo Runi kavuga ko byerekana ko igisirikare cya Isiraheli kirimo gukoresha intwaro zifata ahantu h'ubuso bwagutse cyane. Gusa uyu muryango uvuga ko zimwe mu mpfu zishobora kuba zaranaturutse ku bisasu byayobye by'imitwe yitwaje intwaro y'Abanyapalestina.
Urakoze Temistocle Mutijima, mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibi byiza nshuti bakunzi bakadasohoka, mwese mukomeje gukurikira gahunda za Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'103.3 FM. Ndizera umeze neza aho muherere mu bice bigiye bitandukanye by'uyu mubumbe dutuye. Uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo, ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje mugiye kubana mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, ndi Karemera Patrick, mbahaye ikaze. Mu Rwanda ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko. bagira nkuko bigaragara muri raporo kubijyanye n'umurimo mu Rwanda Labor Force Survey y'ikigo cy'igihugu cyibarurisha nibaregiyembwe cya kabiri cy'umwaka wa 2024 yagaragaje ko ubushomeri mu rubyiruko bari ku kigero cya 20%. Ibi bikaba kandi bigira ingaruka zikomeye ku iterambere ry'imibereho n'ubukungu by'igihugu. U Rwanda rukora iyo bwabaga kugira ngo ubushomeri n'ibindi bibazo byugarije urubyiruko bigabanyuke binyuze mu bikorwa bitandukanye bigamije kurushaho kwigobotora ubushomeri. Bimwe muri ibyo bikorwa bitandukanye birimo gukorwa harimo gushyiraho urwego rw'abikorera bato rugamije kubateza imbere muri PSF imishinga ifasha urubyiruko kubona igishoro urugero nka BDF ikigega gitari inkunga imishinga y'iterambere aho leta yemera kwishingira urubyiruko 75% narwo rukishakira 25% abasigaye. Hari kandi ikitwa Hanga Pitch Fest ya mini ICT cyangwa se Ministeri y'Ikoranabuhanga na Innovation bakaba bafasha urubyiruko rufite imishinga mu ikoranabuhanga kubona igishoro. Hari n'izindi programu kandi zifasha urubyiruko kubona amahirwe agiye atandukanye kugira ngo babe bakugotora ikibazo cy'ubushomeri. Nubwo hari gahunda zitandukanye ndetse n'imishinga inyuranye igamije guteza imbere ikibazo cy'ubushomeri urubyiruko usanga bugarijwe n'ubushomeri ugasanga ntacyo bakora akaba yahirika umwaka ndetse n'undi ugataha akiri aho ngaho muri ubwo bushomeri. Kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza izindi mpamvu zigiye zitandukanye zituma ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko gikomeza kuba ingutu ndetse kandi no kubasha kumenya icyo ababishinzwe bivugaho mu nyimerere, nakire mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugezeho inkuru irambuye.
Muri iki gihe urabona urubyiruko rufite ubushomeri cyane.
Muri raporo y'ubushakashatsi bukorwa n'ikigo cy'ibarurishamibare iheruka gushyirwa ahagaragara mu mwaka w'ibihumbi 2023 igaragaza ko mu Rwanda igipimo cy'ubushomeri muri rusange mu gihugu kiri kuri 20%, ariko igiteye impungenge kikaba ari uko mu cyiciro cy'urubyiruko abafatwa nk'abafite imbaraga zo gukora ariho higanje ubushomeri ku gipimo kiri hejuru, kuko mu rubyiruko rufite kuva ku myaka 16 kugeza kuri 30 abagera kuri 21% ari abashomeri. Ni ibihuzwa no kutagira ubumenyi buhagije bijyanye n'akazi bakabaye bakoramo, kubura uburambe no kutabasha guhangana ku isoko ry'umurimo ku bari muri iyo myaka, n'izindi mpamvu zirimo n'izishingira ku myumvire y'abumva hari akazi runaka batakora cyangwa bategereza akajyanye n'ibyo bize.
Ntibumvishe yuko umuntu kubera ko wize akazuza akora nako kwicara mu biro ushobora kuzagategereza ukazarinda ugeze imyaka ya pansiyo y'umuntu atakabonye.
Ni mu gihe mu Rwanda ibarura rusange ry'abaturage riheruka mu mwaka w'ibihumbi 2022 yerekana ko 65% by'abanyarwanda ari abafite imyaka iri munsi ya 30, ni ukuvuga ko ari abana n'urubyiruko. Aba ni bamwe mu rubyiruko rudafite akazi rwo mu burasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye rwiganjemo abarangije amashuri yisumbuye na kaminuza, rugaragaza ko ubushomeri ari ikibazo gihangayikishije.
Urabona urubyiruko rufite ubushomeri cyane. Saa rero nka leta uko yadutera inkunga tugashaka imirimo, usanga abantu bakuru nibo bari mu mirimo cyane, akabaye umunyamakuru naba n'umwarimu n'ibindi bintu bitandukanye.
None ubu uri gukora iki?
Ubu ngubu ndi mu rugo nyine.
Urangije secondary?
Narangije.
Ufite akazi?
Oya, ntako.
Bimeze bite?
Ubu ngubu nyine ni ugukora ibiraka byo kwigisha abanyeshuri bavuye ku ishuri.
Urangije secondary ryari?
2021.
Ufite akazi?
Nari nize TTC, ariko niga kwigisha siyansi n'imibare. Ubu turacyategereje.
Baje neza Théogène ni umusore w'inyarubuye warangije kaminuza mu mwaka w'ibihumbi 2018 mu bijyanye n'ibarurishamibare mu bukungu, ariko ntiyahise abona akazi kajyanye n'ibyo yize kugeza ubu, kuko ubu akora mu burezi. Ni umwarimu mu mashuri yisumbuye.
Nari nize muri statistics applied to economy. Nagiye mu kazi ariko ntabwo nagiye mu kajyanye n'ibyo nize, ariko ndabizi yuko iyo umuntu ari gukora ibintu tajyanye na usho nawe yarakurikiye nayo ni uburyo bwa employment.
Mu gihe yari ategereje kubona akazi, baje neza avuga ko atigeze agira akazi ariko kose asuzugura, ahubwo byabaye ngombwa kagenda akora n'akafatwa nk'agaciriritse.
Urubyiruko haza nk'amahirwe yo gukora ikintu runaka, niba ari kubarura abaturage wenda muri gahunda z'abatishoboye tukajyamo, niba ari gufata amakuru tukajayo n'ibindi bikorwa byateganyijwe na leta kuba umuntu yarize megi yarize hegi ko kuba nanjye narize ibyo nababwiye ntago tageta ari uko tuvuga ngo ibyo umuntu agomba gukora byonyine ahubwo icyo ashoboye gukora cyangwa se amahirwe akajyana nayo atitaye ku icyo yize kuko twese tugiye gukora ibyo umuntu aba yarigize ntabwo byakunda.
Ubushakashatsi bw'ikigo cy'ibarurishamibare mu Rwanda bugaragaza ko uko urwego rw'amashuri rugenda rwiyongera mu rubyiruko ari nako ubushomeri bwiyongera kuko ubu hafi 40% by'abarangije amashuri yisumbuye na 32% by'abarangije kaminuza bari mu bushomeri mu gihugu hose. Muri iki kiganiro twaganiriye n'umwe mu bari mu nzego zishinzwe urubyiruko maze Uwimana Oreri uhagarariye urubyiruko rwo mu karere ka Kirehe avuga ko ikibazo cy'imyumvire kiri mu bitiza umurindi ubushomeri mu rubyiruko anakomoza ku cyo rukwiye gukora mu kuburwanya.
Mu bushomeri bw'urubyiruko ikibazo cy'imyumvire nacyo kibifitemo uruhare nubwo niyo mirimo atari myinshi ariko na mike ihari ntabwo urwo rubyiruko rwose ruyisangamo ngo rwemere kuyikora.
Ni iki gikorwa rero kugira ngo urubyiruko noneho rugende rwisanga mu kazi runaka cyangwa iyo myumvire ihinduke kwitabira umurimo?
Icya mbere ni ubukangurambaga. Umuntu wese w'urubyiruko by'umwihariko akwiriye kugira imyumvire yo ku rwego rwo kumva yuko mu gihe imirimo yo ashaka ko imubeshaho itaraboneka akwiriye gukora iyindi mirimo ihari kugira ngo byibuze abone iby'ibanze ntabe wa mujene ushobora kwiyandarika kugira ngo abeho ntabe wa mujene ushobora kwiba kugira ngo abeho ntabe wa mujene uzasabiriza kandi mu by'ukuri afite imbaraga afite n'amaboko niyo mirimo yitwa guciriritse ihari. Icya kabiri ni ugushishikariza urubyiruko cyane cyane kwitabira kwiga imyuga ishobora kuboneka hafi by'umwihariko bakareba akarere barimo kuko ashobora kurangiza kaminuza ariko ugasanga mu by'ukuri ibyo yize hari n'abo dufite b'ingera ashobora kujya no guhangana ku isoko ry'umurimo ntacemo mu kizamini ntibikunde none se umuntu azapfa ngo nuko atabonye akazi k'ibyo yize. Birashoboka yuko umukobwa ashobora kwiga hari akajya gusuka akiga kogosha akiga ubwubatsi akaba arimo kubikora mu gihe ibyo yize bitarimo gukunda. Umurimo n'utunze umuntu, umurimo n'utamukojeje isoni, umurimo wose umuntu yagiyemo akawunoza, umuhinzi arabikora akabinoza akaba intangarugero agashimwa, umucuruzi nuko n'umuntu ukora amasuku barahari abamaze kuba expert ku buryo umuntu avuga ngo isuku iwanjye izakorwa na kanaka kubera uburyo abikora kandi bikamuhesha ishema.
Ni mu gihe ku rundi ruhande urubyiruko rudafite akazi narwo hari icyo rusaba leta n'imiryango ikorana nayo mu gukemura ikibazo cy'ubushomeri.
Urubyiruko iyo rubonye igishoro nicyo cyambere nyine gituma umuntu agira motivasiyo yo gukora.
Icyakorwa batugezeho amakuru nta makuru tubona ngo byibuze umuntu agerageze n'amahirwe ye.
Leta yashyira imbaraga mu guhangira imirimo urubyiruko bakabatera inkunga, bafite ibyo bakora bakatera inkunga n'abadafite imirimo bagashaka uburyo nyine yaboneka.
Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Jean-Paul Abdallah atangaza ko hari ingamba leta y'u Rwanda yafashe zigamije gufasha urubyiruko kuva mu bushomeri.
Nubwo mu by'ukuri abanyarwanda b'urubyiruko benshi badafite akazi ariko na leta dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye turi muri gahunda yo gushaka uburyo twahangira umurimo urubyiruko muri gahunda zitandukanye. Murabizi nko muri Minisiteri y'urubyiruko tugiramo Youth Connect Awards aho dusaba urubyiruko rufite imishinga itangira tukabongerera kimwe mu bintu bishobora kubafasha harimo access to finance ndetse dufite na gahunda y'igihe kirekire yo guhanga umurimo Youth Employment Strategy tuzakorana n'izindi nzego zose ku buryo urubyiruko rwaba urwabashije kugera mu ishuri urutarabashije kugera mu ishuri rubona gahunda rwisangamo zarufasha kubona umurimo. Ibyo rero dufatanyije n'izindi minisiteri harimo na Minisiteri y'umurimo MIFOTRA harimo n'izindi nzego zose Minisiteri y'ubuhinzi. Icyo twe turangajwe imbere nacyo gukora nuko ahabonetse amahirwe hose yo kubona umurimo tuyageza ku rubyiruko.
Nubwo leta igaragaza ko hari ingamba nyinshi ziteganyijwe mu gukemura ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko hari ababona umuti w'iki kibazo wahera ku kuba rwahindura imyumvire ngo kuko akazi muri rusange katabuze ahubwo hari urwanga gukora akazi runaka ngo karasuzuguritse abanga gukora akazi runaka ngo gahemba make kandi barize amashuri menshi ubumenyi buke ku isoko ry'umurimo abanga kujya gukorera ahantu runaka ngo ni mu cyaro n'izindi mpamvu. Ku rundi ruhande leta nayo ikagira umukoro wo gushyiraho uburyo buhamye ku rubyiruko bwo kubona imirimo hashingiwe ku bumenyi rufite n'imihembere cyangwa umushahara bigahuzwa n'ibiciro biri ku isoko kuko kugeza ubu usanga leta ikoresha abakozi bake ugereranyije n'abakeneye akazi ndetse n'urwego rw'abikorera ugasanga rukoresha abakozi bake kandi ahenshi bagahembwa umushahara muto. Guverinoma y'u Rwanda itangaza ko ifite intego yo kugabanya igipimo cy'ubushomeri kuva kuri 20% kiri hubu kikazaba kiri kuri 70% mu mwaka w'ibihumbi 2050. Nitwa Noel Imana Ishimwe, nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo.
Nguko rero dushimiye cyane bamwe mu rubyiruko rwo mu ntara y'Iburasirazuba bemeye kuganira natwe bakatugaragariza uko ikibazo cy'ubushomeri gihagaze. Dushimiye kandi cyane n'abaje neza Togene mwe mu rubyiruko rukora ibitandukanye n'ibyo yize akugira ngo agume mu bushomeri wihisemo kuyoboka inzira yo gukora ibyo atigeze yiga mu mashuri ye yisumbuye. Dushimiye kandi uwitwa Uwimana Aurelie uhagarariye urubyiruko mu karere ka Kirehe, we batubwiye ko ikibazo cy'imyumvire kikiri mu bintu bitiza umurindi ubushomeri mu rubyiruko. Mfite rero bakunzi b'ikiganiro ejo mudukurikiye, nimutubwire ese mwe mubona hakorwa iki kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko kibonerwe umuti urambye. Nimutwandikire ubutumwa bugufi munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787585811 cyangwa se kuri nimero yacu ariyo 0728282332. Ushobora kandi no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no kuri X hose no kwandika Echo Youth Echo mu ijambo rimwe, ubundi udusangize igitekerezo cyawe ku ngingo turimo turaganiraho.
Duherukana ati gisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi ndetse agenda ahigira Patrick na Zahabu. Ni rero nawe abwira Rufredi ko indana virusi itera sida yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye. Bimeze bitubu nimukurikire umukino.
Uwiteka Mana nyirizwe, Uwiteka himbara, habwa icyubahiro, habwa ishimwe Mana. Ariko Mana ishobora byose, ese Mana ubu azaba umusirikare, azaba umupolisi se, azaba umwubatsi se, azaba iki koko Mana we? Nshimirwa Yezu, urakoguzwa, abantu bo mu isi, umva. Ndikwibaza ku mwana wacu ibintu bidashira.
Azarongora umuzungu semaye, azibesha arongora umunyamuhisi. Oya, ariko ntabwo yabikora. Burya abana b'abahungu akenshi intero base bateye nabo niyo batera. Umva, zabanza mutangira kivuka. Buri munsi nzajya muha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire. Azakura yaracengewe neza neza.
Ariko zizo nzagukomeza kunywa ubundi n'izi. Turajya kwa muganga unuka inzoga.
Ahareka ndakiraho da
rekeraho nyine
nahembarwa nka kabya kanishakiraga
gasamusa nange ndi shaka mani isomere
usome gake mu kapa ko uramenye ni wongere gusinduta ngo nkuko zo wabirinde cyo wafiye
cyose si wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira gahungu kacu kusumva ariko sana kozira
ariko byari bikwiki waso ariko uziko ndari maze imyaka irenga 20 nifuza gahungu wa
ntabwo waye
ahubwo se ko katanteye tugeri none nabwo kamenya ko mari we Mwema gamuka.
Dore ukuntu gahamagara unjombagura intoki kunda we. Ariko se wa mugani ko kadateye kigi.
Bashaka kitonze. Ubuse ko horoseka. Uhorugenda.
Bejeri. Nindo tahano niho. Urekiri ahene tuyibaga. Dore igihe twahereye dushaka kuyibaga ngo tuyicuruze bigapfa. Buriya ni Imana yashatse ko tuyibikira ibyishimo byacu.
Umva cyasigenda. Cyasigenda tujye kwa muganga tuze kare tubone uko tuyota. Ana Maria aramwaye.
Aramwaye umve ngo aramwaye.
Ubu se ntigira inama yo kumwarika. Sinari kuzapfatiza ubusa.
Umva ye. Ntigeze ubusa se nta mukobwa ufite.
Umukobwa atamasiki.
Umva re. Se twari kumwe z'abanyagatako bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira. Cyangwa wibagiwe ko bari abagore babivugaga babana na Christina muri koperative.
Ibyo birabareba yewe. Tugende. Munda yawe hese n'icyubaro cyawe.
Ariko gahita gatera umugi.
Ufite umuhungu. Umva mubwire. Ni wibagirwe kubwira muganga ngo kurebere igitsina cy'umwana. Nuko tubizi neza ko hari agahungu ariko na muganga agomba gushyira hano. Tuzagenda neza dutangurufe. Bapamba cyane sana na na. Tiririnde mu ngeri zose.
Wiriwe nawe Christina we komeza mu gikari ndi kugaburira inkoko ye
Ahubwo banza ne asambe yamaze kugirwa. Ko njye mu nama ya cooperative nasanze abagabo bane rwose ubona ko bihagaze. Bagirimo bayitambagira. Yumva bamwe bavuga ibintu by'abanyamuhire abandi bavuga nk'akwe gatako. Ugaruka rero nasanze bakiye ariko cyacapa kiranga kwagurishwa. Nta cyarimo.
Ye baba data we. Tayari ubwo bahaguze.
Birashoboka.
Kristi. Ubu ntibizatwageza koko. Ko nkuruziza uratubwira ko ngo ubutaka butakwandika batari ubwawe kandi yabwiyandikishije
ndakubwiza ukuri ko bitazamuhira amata erega buri yacunze nabi yanabihanirwa kuko rero niho hoterwa kurera zahabu kumubuza uburenganzira ku mitungo y'iwabo kandi bihanwa n'amategeko
yewe ngayo ngukorera impamvu ntabashije kuza muri cooperative nkuruziza namubuze pe buriya wabo nakomeje kwinangira ubundi se nkabundi buri akandagira iwanje aheruka we data bankatira iki kibanze
oya ho muraraza
Nasanirega gatinyuka kavuga we wagize urare bugutenda se nkurusha kunywa inzoga narazi nkoga nyine kuko abaga wazinguriye kandi tukanazitangira
ana we
na we
inda yawe impaze inyota yawe mbishije umugisha mana ishobora
byose ubundi kubujije uwe mugisha niba muganga avuze kuva ku nzoga umwana atazaza afite ikibazo runaka nk'ubumuga cyangwa ubundi burwayi runaka bukomeye yagize avuga ko abufite igicucu gusa igicucu ni wowe
ko gupima ntabwo warayoga muri ka gatereviziyo baberekeramo ku mwana ameze mu
nabibonye
ariko ari kwiki wigeze ubona utuboko twe wigeze utubona ko nubwo umwana yaba ari kwirema usanga afite utuntu tw'utuboko n'utuguru by'iminsi n'umutwe umeze nk'ikibuto cya voka ariko byibura ukabavuga ati hasigaye amaso no kumera intoki n'amano ibintu nk'ibyo ariko ibyo ufite mu ndage nabyibona habe naka n'agakiza habe naka kangana naka gahera kanjye kigeze gashibuka ku bitugu bye we mana ikindi kidafite amaboko kizaba kiza ku isi
wino kirumwana nkuru nzi ndakwiyamye niba utangiye kungira nk'uko wari waragisengereje na Mariya ntabwo wifuzaga kubyara umuhungu none wasanze atari we ntwite kuki udashima
ariko nkuru nziza nagorwa nagorwa mama ndifuza agahungu hakaza urukoko nakwigeragereza hakaza urumuka ntacyo maze kuri iyi si ntacyo maze
ariko ubundi wowe ubwiwe n'iki ko ariya maboko atazamera ko ingingo z'umwana ziba zirema buri munsi
igicucu gusa
igicucu ni wowe ariko
ubwo se ntabwo wabonye ukuntu muganga yabirebye akabanza agakambya agahanga buhoro bimuyuma utekereza ko yakubwiye kwirinda inzoga se kuko hari izo ateganya kukugurira cyangwa ni uko yabibonye ko uwo mwana utwite afite ikibazo kandi ikindi umwana uri mu nda uko bameze ngenda kuza kuko narabyiboneye ku bwa Dorokasa na Mariya ajya kwipimisha
isi cyangwa dutahe nkuru nzi
ntabwo
ukuntu neza rubanza urumva se ikibazo ari njyewe cyangwa ikibazo ni wowe utera inda z'amafaranga
umva mubwire aho kwicara nkarambya nkacikira urwana rudafite amahoro
Iki gikamyo kibasize amahoro uyu mwana wa mukapa kome na nkuru nziza navukana ubumuga se koko azakirwa te n'ababyeyi be ni rere nawe arashyize abwiye bisanga ibyise yamukoreye izi nama bisangwa mugiriye se azazikurikiza naho ubutaha
Inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana mukomeze kugira icyumweru cyiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.